manako te orokohanga o te māramatanga.
A ka whakawhiti atu ki te kaupapa kōrero te wā I huitahi te kahu o Taonui. Whangārei I tēnei wiki he ohu e whakakotahi nei I ngā iwi. Oro tō iho I te tai tokerau. He whakau I te tautoko mo te kaupapa mō ngā wai. No reira hei kōrero hia te kaupapa nei e mihi ana ki a te heamana I te ahu kahu o Taonui ki a Maria Meno Kapakingi. Tēnā koe.
Tēnā roho ki koe e wā a tēnā tātou. Katoa, ai, I te tūtai ka mea atu ke tātou āna ko Harry Burka, te chairman ko hau tana kai hiole, e engari mihi atu ane ke tātou.
Me te mana nui o tērā mahi a au e whāia. Hei wāwahi I a tāua kōrero. Kei reira tonu, he paitiki te kei reira tonu te reo a te mana whenua mō ngā kōkirihanga I ngā kaupapa wai. Nō reira, kōrero hia mai a ngā kōrero I puta I taua huira?
Pai te hui, ngā take katoa ka puta mai te hui, so ka hui tātou te rā katoa, also must be hui nunui tēnā, ko te taihi o ngā take ko te wai. And e mautunu ana ki te whakaro tā te Māori, mātou te Māori, we own the water. Anyway, hara tēnā he mea kia wero ki te tahi atu, engari I whakaro Māori ki tēnā. Kā ko te wai, ko mātou tēnā, ko mātou ko te wai. So he mea nui tēnā and utonu ana whakaro ki tēnā I roto I te take, te affordable water reforms ai nei te ingoa au. So ko te mana ana, haere tonu ana te mana I runga I ngā Māori no te tai tōkerau. And so e hari ana, e tautoko ana, ka kite tātou te tahi, you know, te tahi media release mā Maoko Harry. Ka mutu tautoko te kōrero I kōrerohi te I mui te rārara Julian mā JT mā. So I runga tēnā pai ka mau ki te mano o te wai. Te mea anō, he mea teitei, he mea tapu, he mea rangatira, he mea motuhake. So e whakai ana te katoa e wha ko te tikanga me mahitahi, me ū tātou, me maukiwa tātou nei whakaaro, tā tātou tikanga, me tā tātou nei whakaaro e pāne ki te wai, te whenua, te tangata.
Kia ora. Hei apiti atu ki e rā kōrero au. E pehea nei te nui o te whai wāhitanga o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi me te whakaputanga ki ngā mahi wai rā. Ki o whakaro?
Well, you know, kua piri ki tēnā I rote wa tātou nei whakaro Māori. E hara te mea he ka wehe tētahi ki tētahi. Ko te nuinga ka kite tātou te hononga ki tēnā ki tēnā wā tātou te tiriti, te whakaputanga te mana Māori, te mana motuhake me rā mea. So, you know, hei re tonu ana tēnā I roti te whakaaro. Ko te mea taku titiro, taku rongo I ia iwi a chair I roti te hui, te tino hiehia kia mahitahi. Kia kia kōrero, kia ū ki tētahi atu, ka puta te rōpū ki ia marae, ki ia wāhi I te taitokarau, ka pono ana te kōrero I rungi tēnei te reforms. So we're just, you know, connected together. E mōhiana tātou e whawhaitunu ana I ngā Pāhea. Kos ko te mōhiana koe I te 50-50. So mātou te waipurunārangi, we're organised, he rōpū mai te reringa wairua, tai atu ki Tāmaki, Tainui, and he rōpū, ka rere ana mātou, kei ia ngā te rōpū Pāhea, kia piri kia mātou. So kwa tīmata te whakaro, kwa tīmata te mahi.
E, I a koe e whae kōrero, e punua kōrero ana i te whawhai, e whawhai tonu ana kia Pākehā mā. I kōrero māua ko tō tama Eru Kapakingi mo tana terenga o Never Seeded Whenua. I ka whai wāhi atu koe ki taua terengara, i whai wāhi atu rānei?
Tino, ko oho te pai o wa malato whakaro, you know, ngā young ones i ēnei wā. You know, and e tau toko marika te whakaro, me te hara ko te whakaro nōhio, me mahia ngā mahi. He aha ngā mea ka mōhio tātou, e pono wana i o whakaro, we didn't cede sovereignty. Well, ko te mea no, e hara tēnei, we didn't give away our reo or our land or our henua o ngā mea katoa, ka tāhai ngā mea. So me tū pono ki tērā whakaro, mautunu ana, whawhaitunu ana, e nā kōrero ka whakahoki mai te katoa. So kona te tino, inai te māia honga ngā hunga. And mai tikana tēnā, because tēnei tau, 46,000 new voters, 18-year-olds. Man, he nui te rā rōpū. Mena ka, you know, ka kite, ka mea ka registering ia. Or, you know, he rōpū hau tēnā kei te haere mai. Ka kite tātou te reanga ei.
Opera i a koe. Oh, me te rawe hoki o tērā nama koni atu i te 46 mano.
Ai!
O ngai rangatahi mā. Rawe.
Ai.
Mai au a kaupapa nui e whaia ki ngā mahi kei mua tonu i a koe, kaore kore he nui. Nō reira, hea kei te upoko o te rārangi mahi mōu?
Ko te e pāne ki te wai, you know, me noho me te āta whakarongo ki ngā marae o te tai tokerau. Nō reira, i ringi tēnā, he mea, he roadshow, he taere mai, sounds funny, he roadshow. Engari, nau e pono ana, te haerenga, te huhuinga, ki ngā marae, ngā wāhi kōrero, tā te rōpū, te waipunarangi. Ko te waipunarangi te ingoa o te entity e, ena. So, ringi tēnā, ko ngā hunga i roti tērā, ko Tuku Roirangi Morgan, ko Mook Sonic te tahi, ko Hāni Piripi te tahi, ko Pita Tīpene, Apere Hamre Edwards, Anehira Morihu, and Te Wārena Taua. So tērā te rōpū tuatahi, ko tīmata wēnei mahi, you know, i tērā tau. So i hara tēnei mea, ka puta o next minute ka whakarōpū nia. Mai tērā tau, ko tīmata te whakaro, te whawhai, te kōrero, te kamahia ngā mahi hei rōpū. So, you know, koina tētahi. So, kōreroa, ka mōhio tātou ngā dates, haere mai te rōpū ki te noho āta whakarongo ki ngā kōrero o a tātou whanaunga i a marae e marae te tai tōkerau. Me tētahi a te next steps, kei hea, me rapu hea ngā kai kōrero mai te kaunihira, mai ngā councils, e toru e whānga councils, Auckland, Kaipara, Hangarei District, and Far North, right? So he rōpū, kei hea o koutou kai kōrero, mai tērā taha, ki te piri ki a mātou. So he next step tēnā e tatere ana mātou mō tērā rōpū. And me te mea anō, i kei hea ngā, we want to know, you know, what are our assets, you know, ngā infrastructure, our water assets, our infrastructure assets, our across the whole of Taitokerau. Nā te mea, ka mōhiro, ka me mai te tahi CEO, John Lamont, mai te Far North District Council, ko te hiku, te Taitokerau katoa, where are assets, they're in the worst condition of any. So, you know, he take nui tēnā. So that's a focus. So koina ngā take kei mōi e tātou i tēnei wā tēnei ngā mahi. And, so koina.
Tēnā koe i tērā whakaraupapatanga o ngā mahi kei mua i a koe. Whāia kua pau ki a tāua te wā. E mihi ana ki a koe e takuranga tira mari ameno. Kapakingi, tēnā koe.
Tēnā rō ki koe e wā. Tāka ki tēnā tātou.